kimaso maso, mama yangu msimone. Ametufuta jasho, tokwanza miaka mine. Kaongeza mapato, wananchi tujitume. Maendeleo yapo, labda tuseme kingine. Zanati kila kata, bandari ya kisasa.
Mama, mama, oh yeah, mama, mama, oh yeah, mama.